Roda mlina wa maswalale.
Just be
Jevan Balos. Yeah, yeah. Young Lazio. Eyo Aski.
Bitch too much, see ni katala kuni wona bukuba. Ah, we I don't need anymore. Ah, we I don't want anymore. It's too much, see ni katala kuni wona bukuba. Ah, we I don't want anymore. Ah, we I don't need anymore. Jenny ningo pushing, ah, we ningo kurila. Ah, we bati simu madasha. Baby simu madasha.
Abani move on ni, love ya kawena no saiboni.
Awe, let me move on ni, abani move on ni.
Yeah, yeah. Eroja mulene wa maswalale, arubone. Let me move on, yeah. Na kukomberela mwana batu anikoni. Kuli basari babandia anivaboni. Kasha utapa bantu ni manvela soni. Nene kukomberela, nene kulatelela. Zene ubataka ofela, nene kulekela. Macha wama hangiri layo nina uichela. Kono wanila tula rizazi halirikela. Jolefa nina mwai anisa kutokwa. Nikomberele mtu yazwa falizupa. Mwendikambe kimuli muna yani vupa. Isike wena salari ne ukolopa. Eroja mulene wa maswalale.
Arubone.
Era pamanda.
Awe I don't want anymore. It's too much. Sige ni katala kunibona bukuba. Awe I don't want anymore. Awe I don't need anymore.
Jeri ningo kushinga.
Masha wama jeri ningo kurila. Awe bati simu madasha. Baby simu madasha.
Apa ni move on ni, love ya kawena no saiboni.
Awe, let me move on ni, apa ni move on ni.
Uskansia kale waspani kakani. Sami twa si chachan. I give up my lila to man baby utakan. Mato uskapan. Nengo fle love yaka uswofa uhoni. Honi. Kuniwona wukuwa my lila to anikoni. Anikoni. Never gushwela my lila to fanaya. I move on. Stogo tuku ni kutwa ni mafaya. Anikoni.
Lord.
It's too much, see ni katala kunibona bukuba. Awe I don't need anymore. Awe I don't want anymore. It's too much, see ni katala kunibona bukuba. Awe I don't want anymore. Awe I don't need anymore.
Jeri ningo kushinga.
Awe jeri ningo kurila. Awe bati simu madasha. Baby simu madasha.
Apa ni move on ni, love ya kawena no saiboni.
Awe, let me move on ni. Apa ni move on ni.
Fela mufoni kozi lilato kuna nyano usina ivoni. Anizivi njiki mali eno ovoni. Kuzama ya nina fava tuuma mvela nsoni. Chwale lilato leli chwana anikoni ani. Yomumu unilatile nikoni sinamoni. Auna nisovata we na fawaliza foni. Neni kutonga nifuma inatomboni. Yenifuma nionya lilato latuka. Naziva kwa pilu kulisa kusisita. Mitolo kuli waluvona folwa vita. Keo ni misinga fose wikumbuta. Na
Istumasi geni katala kuni wana bukuba.
Sleep.
Awe I don't need anymore. Awe I don't want anymore.
Daddy.
Istumasi geni katala kuni wana bukuba. Awe I don't want anymore. Awe I don't need anymore.
Jeri ningo kushinga.
Awe. Masha wama jeri ningo kurila.
Awe
bati simu madasha. baby simu matasha.
Apa ni move on ni, love yaka wena no saibo ni.
Awe, let me move on ni, apa ni move on ni.
Music commotion.